studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde altiner nogay didi lewru utu hitande 2016 jena yamde sokidro studio tamani meden tawaye le maison de la presse do bomo ko do jottinono do kabaru judu yumor way galo salim jawara wonto boggi jamde to sekira bon competitive wi nyalo mo hande o kanko jaddinke noddirted ahmed alfaki sariya mo kon hani fuddo nokko noddirted ala head wonto yimbele be charete yimbele bombe sumbube to o miccite den wiido ko jabbino ko o do jaddinke o holliti wiide o jabanno jati wiide kanko helno janale wal yabe to tumbutu to watu jonoso kanko alfaki o holliti wido jabini o do golle be bi sari o burata ton yontere water so jabanay dum du watu jono wajibi dum bortinte walde no data amd as wonde leedi meden di watu jono be kolliti metti mabbe tiagal ko duido golleji jaajina ko ko amd as holliti wide jukkojo goddan kan yodle o do neddo dum e tawel fu be bi gikkini gikke lobbo no alfaki hani jukirede kabaru goddo kasen be kolliti wido ko yaata yimbeela chapande jatton do no sukabe jokkolbe kanye gonde famminede wattu joni ono be kan dernirade ko hema be kon faana gol do fammin gol fa tawi be sukabe jokkolbe baawi darnade ko hema be kabaru projet ngawe pamoroy sikrab di wonno sembe kabaru di me jogino do betande di bismillah modon e hedade litindi wi dinyalom hande o kanko noddirted alfaki o sariya makko na hani fuddo nokko noddirted ala he nokko noddirted cour penal international o do jaddinke hollitan wede kanko sikkitano wede yalla wana kambe bonnuno do woni janale wal yaabe nokko noddirted tumbutu wattu jono yimbe le kewban domti o do sareno do hani wadirede mi jittede widle ko jabbino ko du don walde humnina kabaru finata fa yottu kaaye fidili adnar alla dubbe bi ko yaata nokkuli chapande joy e joy le leedi me indi kanye ngoni do farati wattu jono fa keben famtaade kede Muhammadu Samaseku
Ahmed Alfaki Almadi yugo obo jaddinke nadde juude sare adnarundu e go obo dun sareede bangal tidalaaje leedi malinde kultama wide mo jeeda e pel ansardin e alkaida jogino be saleedi mendi hakke lebi sappo e le hitande 2012 fadde hewbe mabbe yaltineede bangal imadraji di leedi France wadi e le lewru janvier hitande 2013 kanko wona horojo fedde mbiyetede hisba haybannode nesu dina denno mo jeeda yimbeele ngarbe bonandaaji fewde e janale waliyabe be wakkat juno ka nokko o moyintinama ka procureur Fatou Ben Souda holiti wide e dum yawta kabaru tufeje ma kukuji dido bonandaaji yosifa hello e le nesu e tawangal e tariki dina yimbeele tunbe avocat mako Mohamed Awini holiti wide o anditan kala ko hayfirako sabi o aslama non o moyidi sariya golle o moyidi dun darde jafa tumutu kobbe e bibi leddi mali fuf
wattu jonobe kollitiide kanko alfaki o sobami fo jabini wiide kanko gollidi do bonandaaji sariyo burata ton yonter so jabanay dun du wattu jono wajib tambe jewtoto yalla hondu hani bortinirede falle balde garoje kasena wattu goddo heja amadu kede kanko noddirtede faddi el abdallah kanko njedo kabaruji waldinde noddirta cpi de ko mo halido hen do faccitango mumini sendebu
Si monsieur Almadi reconnaît
so Alfaki Almadi anditi gedde nangugol makko procès o hibinta yontere gollirde procureur ana jogi eruji tati yalla mo hollan kabaru o enno heewiri fu eruji jenay kambarlanti tiagal mu keeda do torrabe mo hani halanande be heba hollude mi joji mabbe e ko wembibe le ergoto nako buri dum deno jinganobe Alfaki hokkete ergoto e feccere fa kolla ko ben jogi kanye dum jijembi jinganobe makko anan bawi windude inde seden dido seda fuji i ana hani latade do jukkoje de halaji wattu proces o fu ana hani tawede do kabaruji di kanye jukkoje de sabide jogalal Alfaki do proces o bili so Alfaki anditi ko hayfira yimbe suudu sariya lamdato mo fabe keba famu so o mo andi ko yaltata tata kalmu kanye so kanko e hore makko jabi ko hayfira de o haldi e avocat en jinganobe mo kaso Alfaki jabay ko hayfira proces o sottinte
sera reporté à une date ultérieure
fande keddote kabaru kanko no dirte Alfaki o walde humnide hakke bi adama le leedi medin de no dirta AMD as wattu jonobe kolli metti mabbe bi ko sariyaji din jaajinaka jukkoje de dufa hande de jukke kanko Alfaki o jukkoede ngade fewde e makko litan werde tiagal ko bon wonnude do won janaale wal yaabe ko be ngadi bonandaaji kewdu fewde roobe gombe tombe do e tawede fu kanko horeejo de do walde holliti wiido o mo milno milo foti fu o do jaadinke jukke ton kede kanko noddirte do maître Mukhtar Mari ko kanko no horeejo walde AMD asnde ko mo haalido hen do faccitaangu Mohamadou Samaseku
kikitali dimi jogiddi wadi so yela amen yo CPI be da torraji ngada di fewde roobe be do ko Abu Turab Haifa ko sabe goobo kanko wonno horeejo yimbe lekumanibe nesu dina mabbe dido berande tondun wonno nokku to torraji ngada ma fewde roobe denno minen jidi be beeda hen torraji dibi ngadi fewde roobe yama e leeku warata ko dido torraji dibi ngadi beeda e kulledde o Haifa gollude de ka wakat jun o hewti Abu Turab Ahmad Al Faki anditi kala ko Haifa ko ana hani be paw e makko jukkoje kulbunoje hono en makko be
afin que d'autres aventuriers soient découragés
ce kirabu so ngabbi do bemal ande ngal o do bay neltri mijoji modo e hollame bemal ande ngal mino dirta face Facebook et Twitter studio tamani walde humininde hakkeji journaliste en wonde le leydi meden di wattu jonobe kolli metti mabbe tiagal ko majer de wotno do bamako do so bonandaaji ngada fewde do on yero mabbe journaliste en gombe le leydi di wattu jonobe ngadi noddango fewde la motino watle en honjugol daro darne mudon du jeya yalla hebe ngadi dido bonandaaji kede kan ko noddirte do baykul bali o moy lami be ndedo walde ko mo halido hen do faccitaango Mohamadou Samaseku
hakkile amen wakkat jun o ndelobe kabaruji gombe de dalil mali be su tawi be mali be non mabbe leede godde non gondo tan batte wolle leedi ndi bangati dalaji di metta ma sene bangal ko wada fewde gulido amen o min mila wiide dum su tidalaji ngada ma fewde ndelobe kabaruji be en fufkani huntandu dum hore lami be anda wiide yudgul kabaruji na jeeda sifaji di demokrasi wajimbinta den non haani be kayba kala gollobe dum imade amen yo haybude bamtare kabaruji di sa nani bamtare kabaruji yo ndelobe kabaruji non ngada dum bawde amen salahon dido tidalaji wasa hebude be kasel le ko warta ko min kulita metti amen fawde elamu o min darabe dundu yo pia dabari sallan gabe dido bonandaji annata le juude sariya
be kulliti wiide wattu jono sukabe jokkol wonbe le leedi meedi de be gondi e famminede faabe jaw yalla hono kambe dubbe baye dernirade ko he mabbe gol do famminkol ko yar sukabe jokkol be chapande jottom ana le magol lannini be dun don no walde yimbe le jangobe doddo wori le leedi meedi de kede kanko no dirti Idrissa Kana Baye o holliti wiide sa jeewi o do golle wara nafude sukabe jokkol be sanne ko mo halido hen to faccitaango Mohamadou Samaseku
tagodo fuf ana jogi kulnido to tawi e mbawa nawtorade be ana hani be pabe huncade dun hore salla leedi malindi ana heb en jam sabi yosifa mballa jomu fawde e leedi mudun so be galla misal en lobbube tan dikke suba be leedi mali be bonan holare fuf be kedorta ko kasen den dabar goto be tawrete yo yeltude leedi ndi yaade njola den no kulitan be do suka be leedi mali be wiide taddale mabbide ana mbawi dawrede der leedi malindi non dun be kewtata holare sabi bidore leedi mabbe yawta tilalaji wakati joni di yonal fi ko neddo lato president leedi ma ministre ma député sala jomu ana lato misali lobbo neddo ada wawi latade dun fay le galle do jeyado ada wawi latade sababu holdude dati mbawdi yelunde galle
donner des pistes de réflexion pour que ça aille mieux
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab nati en jawel hobne les réseaux ngaji li en puddiram do kaydo be collectivité walde wonde to kayto de no dirta kay pour nous wakati jonobe gondi landina ton kawrital kambe do won yibel mabbe gombe njola humnibe kabaru yirwer les réseaux kayo ko ni fanangal do kawrital wattu jonofaabe je yalla hono be kani hokker sukabe jokkolbe hakkilaji lobbi tinno fati bitta wakati fur e chunchunka se urute ngardam faado segudobe bi yimbele dido keddikile hen dido wobbe barmile hen tiagal ko mobile gotel wattu accident nokko noddirte do Zumaira idum woddidi segu ko yaata kilo ngaji 15 be kollitiwde mobile gotel Mercedes kanyu yeso nato to don keso e darante ko e dati koy le majju ko yimbele be cedi wi le hendo o do sofera nanditi wi do o tampudo kanko sofer o hedda kile hen ka tiagal ko o do kasara wadi ko wiama o doggi fa hande o yaaka se durute garanti minire faado yoro sodobe kollitiwi don suudu meri wondo to yoro soto du wakkati jone be gondi don aitaade goriyaaji goddi to yoro soto wattu jono ko ni faana modu faabe de yalla hono be kan ittire tuudele de le goriyaaji goddi ton de hono dungo wori no faabe cakko kasaraaji tagal modu dolli tawede be gondi e faaba don yibbe le gombe tobe hakkilaaji lobbi paama don nafaaji ko tongili dido golleji ndonde dido gal musaddaaji yo meri gondo to sekira do kandite nyalom hande kabaruji meedi de litindi wi defa hande kedde heddade hono andirono do e seeda yewtere meden de ana wodi
tamani.